waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Todobaadka la soo dhaafay, duqaynihii ugu xumaa muddo sannadaha ayaa ka dhacay Gaza. Dagaalkan u dambeeyey ayaa qayb ahaan ka bilowday hal xaafad oo ku taalla bariga Qudus ama Jerusalem, kadib amarkii maxkamad Israa'iil ay leedahay ay ku amartay qoysas Falastiina inay guryahooda banneeyaan oo ay uga baxaan dad Yuhuuda oo dhulka taariikhiyan u sheeganaya. Inta aan isha caalamku qaban duqaymaha u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, Falastiiniinta ayaa habeenkii ku dibadbixi jiray bariga Qudus iyagoo ka cabanaya guryo ay lahaayeen oo la amray inay uga baxaan dad Yuhuuda oo soo degay halkaasi. Dadkaas guryahooda laga saarayo waxaa ka mid ah qoyska Rasha Budari.
Every time I think about that house, it brings beautiful.
Markasta oo aan guriga arko, waxaan soo xasuusanayaa waxyaalo qurux badan. Waa gurigaas meesha qoyskayagu ay kula kulmi jireen ilma adeerada iyo ilma abtiyaasheen iyo qaraabada oo dhan. Ilaa maantana, hooyada ayaa dadkaas halkaasi afur ugu sameysa. Waxaa sidoo kale af carabi ay ku bartaa dad ajaanib ah. Waxay aad u jeceshahay inay geedo ku beerto, gaar ahaan ubaxa. Haddana waxaaba la joogaa waqtigii ugu fiicnaa ee ubaxa la beeri jiray. 65 sano kadib, Rasha waalidkeed ayaa maxkamadi ku amartay inay guriga banneeyaan. Waxay sheegtay inay haystaan ilaa 1 bisha Agoosto inay guriga ka baxaan, laakiin go'aankaas ayay markaasi racfaan ka qaateen.
What's happening in Sheikh Jarrah and the displacement of our people there?
Waxa ka socda xaafadda Sheikh Jarrah iyo barakaca lagu sameynayo dadkeena ma aha wax nagu cusub. Waxay na xasuusinaysaa waxa lagu sameynayay Falastiiniinta wixii ka dambeeyay 1948-dii oo dhulkoodii iyo guryahoodii laga xoogay, la eriyey, meelihii laga burburiyey guryahoodana Yuhuud guryo cusub looga dhisay. Ma aha wax cusub, waa wax joogta u ahaa Falastiiniinta oo gumaysi ku jira, ayay tiri. Carabta iyo Yuhuudaba weligood way deganaan jireen Qudus, iyagoo qolaba waqti gaar ah ay aqlabiyadda ahayd. 1948-diina dal Israa'iil ay leedahay ayaa laga aasaasay dhulkii Falastiin ee Britain ay gacanta ku haysay, taas oo dhalisay dagaalkii ugu horreeyey oo dhexmara carabta iyo Israa'iiliyiinta. Dagaalkaas oo sababay in 700,000 oo Falastiiniina ay qaxaan ama dalka laga tarxiilay, dhacdadaas oo Falastiiniintu ay u yaqaanaan waqtigii masiibada. Daanta galbeed ayaa hoos timid Urdun ama dalka Jordan. 1956-diina Urdun iyo hay'ad samafal oo qaramada midoobay ay leedahay ayaa isku raacay in guriga looga dhiso 28 qoys oo Falastiiniina oo soo barakacay xaafadda Sheikh Jarrah ee bariga Jerusalem ama Qudus. Kadibna dagaalkii 6 maalmood ayaa bilowday 1967-dii, markaas oo Urdun looga qabsaday bariga Qudus. 3 sano kadibna Israa'iil ayaa ansixisay sharci u ogolaanaya Yuhuuddu inay ku doodaan lahaanshaha guryihii ay ku lahaan jireen Qudus ka hor 1948-dii. Sharci kaa la midase ma ay haystaan Falastiiniintu oo ma sheegan karaan guryo ay waa hore lahaan jireen. Ururo ay leeyihiin Yuhuudda dalka soo degta ayaa bilaabay inay sheegtaan xaafadda Sheikh Jarrah, iyagoo leh waxay Yuhuuddu lahaan jireen 1885-tii. Maxkamad Israa'iil ayaa sheegashadaas aqbashay, kadibna waxaa bilowday dacwooyin lagu doonayo in Falastiiniinta looga saaro xaafaddaasi. 1991-diina maxkamadda ayaa qoysaskaasi waxay ka dhigtay dad guryaha kiraystay oo kale, taasoo macnaheedu yahay in markii la doono laga saari karo haddii ay kirada bixin waayaan oo ay siin waayaan ururada Yuhuudda oo ku doodaya inay guryaha hore u lahaan jireen. Laakiin qoysasku weligood ma ay aqbalin awaamiirtaasi. Haddana 8 qoys ayaa qarka u saaran in guryahooda laga saaro. 4 ka mida qoysaskaasna bisha soo socota ayaa la filayaa in laga saaro, halka 4 kale oo ay ku jirto qoyska Rasha la saari doono bilowga bisha Oogosto. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegtay in dawladdu aysan ku lug lahayn arrintan iyadoo ku eedaysay Falastiiniyiinta inay ka dhigayaan muran dhuleed dad gaara u dhexeeya qadiyad wadaniyeed si ay colaad uga kiciyaan Qudus ama Jerusalem. Isagoo la hadlaya SBS News, safiirka Israa'iil u jooga Australia, Jonathan Pallett, ayaa sheegay in murankan uusan marmarsiiyo u noqon karin rabsho iyo gacan ka hadal.
It's a serious issue, but it is being contended in the High Court of Israel.
Waa arrin adag arrintani, laakiin waxaa la geeyay maxkamadda sare ee Israa'iil. Waa arrin sharciyeed. Malihi waa arrin sahlan, laakiin runtii sabab iyo marmarsiinyo uma noqon karto dagaal iyo in kumanaan gantaal lagu soo rido Israa'iil. Waa arrin ay tahay in sharciyan loo xaliyo oo wax looga qabto, ayuu yiri safiirku. Laakiin dhiggiisa Falastiiniyiinta Isaad Saalax Cabdullaahi ayaa sheegay in haddii Yuhuuddu dhul hore ay sheegan karto in Falastiiniyiintanu sidoo kale loo ogolaado inay sheegan karaan.
Actually, I agree. If we both sides decide to claim ownership,
runtii waan ku raacsanahay haddii labada dhinacba ay dhul sheegan karaan, markaas qaxootiga Sheikh Jarrah waa inay ku noqon karaan dhulka Israa'iil hadda loo yaqaano. Waxay haystaan dokumentiyo sheegaya inay guryo ku leeyihiin. 5 million oo Falastiiniina ayaa xaq u yeelanaya inay dib ugu noqdaan guryahooda Israa'iil gudaheeda ku yaala. Marka ma aha wax kale ee waa nidaam Israa'iil siday doonto ay ku yeelayso. Haddii hal sharci la raacayo, taas macnaheedu waa qoysas badano inay xaq u yeelanayaan inay dib ugu noqdaan guryahoodii laga tarxiilay 1948, ayuu yiri. Dr. Anthony Blinksley oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda New South Wales ayaa sheegay in muran la mida kan uu ka socday Sheikh Jarrah sannadihii ama 20-meeyadii sano u dambeysay. Laakiin wuxuu sheegay in waqtiga murankani hadda uu ku soo aaday ay ahayd waqtiyo aad u adag, iyadoo lagu jiray bishii Ramadaan iyo maalinta la xuso Qudus ama Jerusalem, iyo weliba 73 sano oo ka soo wareegatay waqtigii Falastiiniyiintu ay u bixiyeen xilligii halaaga ama masiibada. Dhacdooyinkaas ay hadda xiisadda ka sii dareen.
The issue of the Palestinians has been off the agenda basically since the
Arinta Falastiin ajendahaba kuma jirin ilaa maamulka Obama. Marka dadku waxay isaga qaateen inaan waxba ka socon, laakiin dabcan muranku waa uu socday. Yuhuuddu goobo cusub ayay dhisanayeen, Falastiiniintana marba mar ka dambaysa way sii kacdoomayeen, waa sii caroonayeen. Marka wax socda waa un ay ka sii darayeen, ayuu yiri, iyadoo colaaddu ka sii darayso oo weerara cirka ah oo dad ku dhintay iyo gantaalaha gaasa laga soo tuurayo ay socdeen. Dr. Blinksley ayaa sheegay in arrintu ay hadda ka wareegtay xaafadda Sheikh Jarrah.
The important one is the US, and I think Hamas's involvement in the process now makes it almost impossible.
Tan ugu muhiimsan waa Mareykanka. Waxay ila tahay maadaama Hamas ay qayb ka tahay colaadan, macquul ma aha in Biden uu wax ka qabto, sababtoo ah muu doonayo in loo arko inuu taageerayo Hamas oo Mareykanku si rasmiya ugu daray ururada argagixisada. Haddii aysan Hamas ku jiri lahayn meeshan, waxaan isleeyahay Biden cadaadis ayuu ku saari lahaa Netanyahu inuu weerarada joojiyo. Taas beddelkeedase, Hamas waxay Netanyahu hadda siisay fursad cusub oo uu mar kale ku soo saaro himiladiisa ama hamigiisa ah inuu mar kale ra'iisul wasaare noqdo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.